Johana aboro. Yesu noa kanyo modhi e got Zeituni. Kinyne gokinyi mang'ich noduogo modonjo e hekalu, kendo ji duto nochokore bute. Nobet piny mochako puonjogi. To jopuonj chik kod jofarisai nokelo dhako moro mane ojuk katerore. Ne gikete ochung' e diergi, mi giwacho ni Yesu niya,
"Japuonj, dhako ni ojuk rando katerore. To chik mane Musa omiyo owacho ni dhako ma kamano nyaka go gi kite mitho. In to iwacho ang'o?"
Ne giwacho kamano nikech ne gidwaro wach moro ma digidonjnego. To Yesu nolung'ore piny mondiko e lowo gi lith lwete. To kane jogo omedo penje wachno, noting'o wiye modwokogi niya,
"Ng'ato kuomu mapok otimo richo ema mondo kuongo goye gi kidi."
Eka nochako lung'ore mondiko e lowo. To kane giwinjo gima owacho, ne gia kanya achiel achiel, chakre jomadongo nyaka jomatindo, mi Yesu kende ema nodong'. Ka dhakono ochung' bute, Yesu noting'o wiye mopenjo dhakono niya,
"Nyarwa, ekegi, onge kata achiel modong' mondo ong'adni bura?"
Dhakono nodwoke ni,
"Ooyo jaduong', onge ng'ato modong'."
Eka Yesu nokone ni,
"Kata an bende ok ang'adni bura. Dhiyo, to kik ichak itim richo kendo."
Yesu nomedo puonjo ji kowacho ni,
"An e ler mar piny. Ng'at maluwa ok nowuoth e mudho, to nobed gi ler mar ngima."
To jofarisai nowachone niya,
"Iwuoyo mana kuome iwuon. Omiyo ok wanyal yie ni gik miwacho gin adier."
To Yesu nodwokogi ni,
"Kata obedo ni awuoyo kuoma awuon, to gik ma awacho gin adier, nikech ang'eyo kuma ne aaye, kendo ang'eyo kuma adhiye. To un ukia kuma na aaye kata kuma adhiye. Un ung'ado bura gi rieko mar dhano, to an ok ang'ad ni ng'ato bura. To kata ka ang'ado bura, to bura ma ang'ado en adier, nikech ok ang'ad bura kenda, to jal mane oora ema konya. E chiku bende ondikie ni, ka ji ariyo owinjore e wachgi, to wach ma giwacho ikwano kadier. An ema awuoyo kuoma awuon, kendo wuora mane oora osiro wachna."
Mano omiyo ne gipenje niya,
"Ere wuoro nogo?"
To Yesu nodwokogi ni,
"Ok ung'eya, kata wuora bende ok ung'eyo. Kadabed ni ung'eya, to wuora bende da ung'eyo."
Yesu nowacho wechego duto kopuonjo ji e hekalu, ei ot mane oketie sanduge mag sadaka. Kata kamano onge ng'ama nomake, nikech kinde ne pok ochopo. Yesu nowacho nigi kendo niya,
"Anto adhi, kendo unudwara, to unutho mana e richou. Ok unyal dhi kuma adhiye."
Mano omiyo jo-Yahudi nowacho ni,
"Ng'atni wacho ni ok wanyal dhi kuma odhiye. Mano nyiso ni obro dere koso?"
Yesu nodwokogi ni,
"Un ua mwalo, to an aa malo. Un jopinyni, anto ok an japinyni. Mano emomiyo awachuni ni unutho e richou, nikech ka udagi yie ni an en, to adier unutho mana e richou."
Eka ne gipenje niya,
"To in e ng'ano?"
Yesu to nodwokogi ni,
"An mana ng'ama asebedo ka awachonu ni e an. Nitie gik mang'eny ma da adwaro wacho kuomu, kendo ma adwaro ng'adonugo bura. Jal mane oora en jadiera, kendo wach ma ayudo kuome ema anyiso piny."
To ne ok ging'eyo ni Yesu loso kodgi kuom wuoro, omiyo Yesu nowacho nigi niya,
"Ka useting'o wuod dhano malo, eka unung'e ni an en. Bende unung'e ni onge gima atimo gi tekona awuon, to weche duto ma awacho, wuora ema osepuonja. Jal mane oora ni koda, pod ok oweya kenda, nikech pile atimo mana gik malong'one."
To kane owacho wechego, ji mang'eny noyie kuome. Yesu nowacho ni jo-Yahudi mane oyie wachne niya,
"Ka umako puonjna, to eka un jopuonjrena adier. Bende ubiro ng'eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo."
To ne giwachone niya,
"Wan koth Ibrahim. kendo pok wabedo wasumb ng'ato nyaka nene. Koro ere gimomiyo iwacho ni wanabed thuolo?
Yesu nodwokogi ni,
adier, adier, awachonu ni, ng'at matimo richo en misumba richo. Misumba ok luong ni wuod dala ndalo duto, to wuod wuon dala ema iluongo kamano ndalo duto. Kuom mano, ka wuowi ema omiyo ubedo thuolo, to unubed thuolo chutho chutho. Ang'eyo ni un koth Ibrahim, to kata kamano udwaro nega nikech puonjna ok nyal donjonu. An awachonu gik ma aseneno kuom wuora, to un utimo gik ma useneno kuom wuonu.
Ne gidwoke niya,
Ibrahim e wuonwa.
To Yesu nowacho nigi ni,
kada bed ni un nyithind Ibrahim adier, to dikoro utimo mana gik machal gi gik mane Ibrahim otimo. To kar timo kamano, to udwaro mana nega, nikech asebedo kanyisou adiera mane ayudo kuom Nyasaye. Ibrahim to ne ok nyal timo gik machal kamano. Un to utimo mana gik ma wuonu timo.
To ne gidwoke ni,
wan ok wan kimirwa. Wan gi wuonwa achiel kende, ma en Nyasaye.
Yesu nowacho nigi niya,
kada bed ni Nyasaye e wuonu adier, to da uhera, nikech an ne aa ka Nyasaye, kendo koro an kodu ka. Ne ok abiro gi tekona awuon, to en ema noora. Gik ma awacho ok nyal donjonu, kendo ok unyal winjo tiendgi, nikech ok uhero wach ma akelonu. Un nyithind wuonu, ma en Satan, kendo uhero timo gik ma en ema odwaro. Nyaka aa chakruok en osebedo mana janek, kendo ok odwar adiera, nikech adiera onge e iye. Ka owacho miriambo, to oluwo mana kite owuon, nikech en ja miriambo, kendo en e wuon miriambo duto. Anto awacho adiera, kendo mano emomiyo ok uyie wachna. Ere ng'ato kuomu manyalo ng'enga ni an jaricho? To ka awacho adiera, ang'o momono uyie wachna? Ng'at Nyasaye winjo wach Nyasaye, to un ok uwinj wach Nyasaye nikech ok un jo Nyasaye.
Eka jo Yahudi nowacho ni Yesu ni,
donge wan kare kowacho ni in ja Samaria, kendo ni jachien ni kodi?
To Yesu nodwoko gi ni,
aonge gi jachien, to wuora ema amiyo duong'. Un to uchaya. Anok adwar mondo omiya duong', to nitie jal madwaro mondo ayud duong', kendo en ema nong'ad bura. Awachonu adier ni, ka ng'ato omako wachna, to ok notho nyaka chieng'.
Eka jo Yahudi nowachone ni,
koro wang'eyo adier ni jachien ni kodi. Ibrahim ne otho, kendo kata mana jonabi bende notho. To eka pod iwacho ni ng'at mowinjo wachni ok notho nyaka chieng'. Koso iparo ni iduong' moloyo wuonwa Ibrahim, mane otho? Jonabi bende notho. In to iparo ni in ng'a?
Yesu nodwokogi niya,
ka amiyora duong' awuon, to duong'na onge tich. Wuora ma uluongo ni Nyasachuno, ema miya duong'. To eka uno kung'eye, anto ang'eye. Ka anyalo wacho ni ok ang'eye, to dabed ja miriambo mana ka un. To ang'eye adier, kendo pile amako wachni. Kwaru Ibrahim ne mor koneno ndalona. Adier, nonene mobedo mamor.
Jo Yahudi nokwero Yesu niya,
in pok hiki oromo kata mana higni 50. Ere kaka inyalo wacho ni iseneno Ibrahim?
To Yesu nodwokogi ni,
adier, adier, awachonu ni, kane pok onyuol Ibrahim to ne antie.
Kane giwinjo kamano, ne gikwanyo kite mondo gigoyego, to nopondo mi owuok e hekalu.